kuthanda bandoda uye kuxova abantu masebexaweni angitshela ufila kanjani masebexaweni abantu angitshela usizwa kanjani ngizothi ngisuka mina ngivule ipheji lokuqala ngizothi ngisuka lana ngivule ipheji lokuqala ipheji lokuqala kwezakhe indawo ngivule ipheji lokuqala ngisho kwezakhe indawo awunake ezakhe indawo uye kuxova abantu
kanjani.